let's go.
Great master.
We go. We go. Dang. Unavyo ngala kama bala mwezi. Body navutia umefunzwa malazy. Muda wote unanukia. Lips lazy. Chini mguwa bia. Mnyamwezi cheki na voa tambia. Niko say, muda wote unanifata. I like the way, way, vile unataka. Na machizi, from a say, wana data. Kichwa plus ngata, umenikamata. My ex, how you do? Plan B, mefeli unaleta you. Na round E, unipati atoki zoom. Zoom, niko far.
Twende mbali, baby mimi na wewe fa. Twende mbali, mimi na wewe fa. Baby twende mbali, mimi na wewe fa. Yani twende mbali.
Above vacation, another nation. Use the Google map, baby guess location. Tuta ama tizi after this session. Suna jwe na kupenda, baby, no question. Ah, my ex, how you do? Plan B, befeli unaleta you. Na round E, unipati atoki zoom. Zoom, niko fa.
Wefa, twende mbali. Baby, mimi na wefa, twende mbali. Baby, twende mbali. Mimi na wewe fa. Yani twende mbali. My baby, ongeza. Unachonipa ongezo. Wewe ndo unaniweza. Usije ukanipoteza. My baby, ongeza, unachonipa ongeza. Wewe ndo unanipendeza, usije ukanipoteza.